Essula ya mukaaga. Mudduke olw'okuwona mu abaana ba Benyamini, muve wakati mu Yerusaalemi, mufuuyire ekkondeere e Tekowa, musimbe akabonero ku Besuka Keremu, kubanga obubi butunula nga buyima obukiika obwa kkono n'okuzikirira okunene. Oyo omulungi omwekanasi omuwala wa Sayuuni ndimuzikiriza. Abasumba balijja gy'ali nga balina ebisibo byabwe, balisimba eweema zaabwe okumwolekera enjuyi zonna, baliriira buli muntu mu kifo kye ye. Mwetegeka okulwana naye, muyimuke tulinnye mu ttuntu. Zitusanze kubanga obudde bukka, kubanga ebisiikirize eby'akawungeezi byenudde. Muyimuke twambuke kiro tuzikirize amayumba ge, kubanga Mukama w'eggye ayogedde bw'ati nti, muteme emiti mutuume entuumo ku Yerusaalemi, ekibuga ekyo kye kigenda okubonerezebwa, kyonna kujooga kwereere wakati mu kyo. Ng'oluzzi bwe lukulukuta amazzi gaalwo, bwe kityo bwe kikulukuta obubi bwakyo, ekyejo n'okunyaga biwulirwa mu kyo. Endwadde n'ebiwundu biba mu maaso gange bulijjo. Yiga, gwe Yerusaalemi, emmeeme yange ereme okuwakana naawe, nneme okukufuula amatongo ensi omutali muntu. Bw'atyo bw'ayogera Mukama w'eggye nti, baliyerera ddala abalisigala ku Isirayiri ng'omuzabbibu. Zanate omukono gwo ng'omunozi w'ezzabbibu mu bibbo. Ani gwe mba njogera naye nemba omujulirwa balyoke bawulire? Laba okutu kwabwe si kukomole so tebayinza kuwuliriza. Laba ekigambo kya Mukama kifuuse gye bali ekivume, tebakisanyukira n'akamu. Kyenvudde njijula ekiruyi kya Mukama, nkooye okuzibiikiriza. Kiyiwe ku baana abato mu luguudo ne ku kuŋŋaaniro ly'abavubuka wamu, kubanga n'ebba wamu n'omukazi alikwatibwa, omukadde wamu n'oyo awezezza ennaku ennyingi. N'ennyumba zaabwe zirifuuka z'abalala, ennimiro zaabwe n'abakazi baabwe wamu, kubanga ndigolola omukono gwange kw'abo abali mu nsi, bw'ayogera Mukama. Kubanga okuva ku muto mu bo okutuuka ku mukulu mu bo, buli muntu wa mululu, era okuva ku nnabbi okutuuka ku kabona, buli muntu ali azaamaanya. Era bawonyeza ekiwundu ky'abantu bange kungulu kwokka nga boogera nti, mirembe, mirembe, so emirembe nga tewali. Baakwatibwa ensonyi bwe baamala okukola eby'emizizo, nedda tebaakwatibwa ensonyi n'akatono so tebaayinza kumyusa amaaso. Kyebaliva bagwira mu abo abagwa, mu kiseera mwe ndibajjirira mwe balisuulirwa, bw'ayogera Mukama. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, muyimire mu makubo mulabe, mubuuze amakubo ag'edda, oluguudo olungi gye luli, mutambulire omwo. Kale mulirabira emmeeme zammwe ekiwummulo, naye ne boogera nti, tetuutambulire omwo. Ne mbateekako abakuumi ne boogera nti, muwulirize eddoboozi ly'ekkondeere, naye ne boogera nti, tetuwulirize. Kale muwulire mu amawanga, mumanye mu ab'ekkuŋŋaaniro ebiri mu bo. Wulira gw'ensi, laba ndireeta akabi ku bantu bano, by'ebibala by'ebirowoozo byabwe, kubanga tebawulidde bigambo byange, n'amateeka gange bagagaanyi. Omugavu oguva e Seeba gujjira ki gye ndi, n'emmuli ez'akaloosa eziva mu nsi ey'ewala? Bye muwaayo ebyokebwa tebikkirizika gye ndi, so ne ssaddaaka zammwe tebinsanyusa. Mukama ky'ava ayogera bw'ati nti, laba nditeeka enkonge mu maaso g'abantu bano, ne bakitaabwe ne batabani baabwe wamu balizeesittalako, muliraanwa we ne mukwano gwe balizikirira. Bw'atyo bw'ayogera Mukama nti, laba waliwo eggwanga eriva mu nsi ey'obukiika obwa kkono, era eggwanga ekkulu liriyimuka okuva ku nkomerero z'ensi. Bakwata omutego n'effumu, bakambwe, so tebalina kusaasira. Eddoboozi lyabwe liwuuma ng'ennyanja, era beebagala embalaasi. Buli muntu ng'atala ng'omusajja bw'atalira olutalo okulwana naawe, ayi omuwala wa Sayuuni. Tuwulidde ettutumu lyalyo, emikono gyaffe ne ginafuwala. Obalagaze butukutte n'okulumwa ng'omukazi alumwa okuzaala. Temufulumanga mu ttale so temutambuliranga mu kkubo, kubanga eri ekitale eky'omulabe n'entiisa enjuyi zonna. Ayi omuwala w'abantu bange, weesibe ebibukutu, weekulukuunye mu vvu, kungubaga ng'akungubagira mutabani we omu yekka, nga weesaasabaga nnyo nnyini, kubanga omunyazi alitujjira nga letumanyiridde. Nkufudde kigo era lukomera mu bantu bange, olyoke omanye okeme ekkubo lyabwe. Bonna bajeemu abatalabwa, nga batambula nga bawaayiriza, bikomo era byuma, bonna bakola eby'obukyamu. Emivubo gifuuwa n'amaanyi, omuliro gumalawo lissasi, beeyongerera bwereere okulongoosa, kubanga ababi tebasimbulibwawo. Masengere ga ffeeza, abantu bwe bali bayita bwe batyo, kubanga Mukama abasudde.